nga tugenze ku byobulamu, gavumenti yeetegese nate okuwandiika abasawo abalala bangi okwongera ku muwendo gwabwe mu malwaliro agajjanjaba ekirwadde ekya kkookolo ag'ebitundu. Dr. Charles Olaro akulira obuweereza bw'ebyobulamu agamba nti kino kisuubira nate okugonjola ekizibu eky'abasawo abatono ng'eggwanga bwe ligaziya nate obuweereza bw'obujjanjabi buno obw'enjawulo. Dr. Olaro wabula alabudde abasawo okwewala nate okunyunyuta abalwadde naddala abateesobola abanoonya obujjanjabi bwa kkookolo. Ono era agamba nti eddwaliro lya Uganda Cancer Institute erikulembera mu kitundu mu by'okujjanjaba kkookolo lirina nate okukuuma erinnya lyalyo obulungi ddala mu kkola obulungi emirimu gyalyo mu East Africa yonna.